Isifundo 86. UJesu uvusa uLazaro. UJesu wayenabangani abathathu ayebathanda kakhulu ababehlale eBethania. Amagama abo kwakunguLazaro nodadewabo ababili uMaria noMatha. Ngolunye usuku, uJesu engaphesheya kweJordani wathola umyalezo ophuthumayo ovela kuMaria noMatha othi uLazaro ukulela ukufa. Sicela uze ngokushesha, kodwa uJesu akazange aphuthume ukuya kubo. Walinda kwadlula izinsuku ezimbili, wabesethi kubafundi bakhe, "Masihambe siye eBethania. ULazaro lele, ngiyomvusa." Abaphostoli bathi, "Uma uLazaro elele, kusho ukuthi uzoba ngcono." UJesu wabesebacacisela, "ULazaro ushonile." Lapho uJesu efika eBethania, kwasekuphela izinsuku ezine uLazaro engcwatshiwe. Kwakukhona abantu abaningi ababezoduduza uMatha noMaria. Lapho uMatha ezwa ukuthi uJesu sefikile, wagijima wayomhlangabeza. Wathi, "Nkosi, ukuba ubukhona, umfowethu ngaba kafanga." UJesu wathi kuye, "Umfowenu uzovuka ekufeni." "Uyakholelwa yini lokhu, Matha?" UMatha waphendula wathi, "Ngiyakholelwa ukuthi uyovuka ngovuko lwabafile." UJesu wathi kuye, "Mina ngingukuvuka nokuphila." UMatha wabeseya kuMaria wathi kuye, "Usefikile uJesu." UMaria wagijima waya kuJesu futhi abantu bamlandela. Wafika wawela ezinyaweni zakhe, wakhala kakhulu wathi, "Nkosi, ukuba ubulapha ngabe umfowethu usaphila." Lapho uJesu ebona ubuhlungu uMaria ayebuzwa, naye wavele wakhala. Lapho abantu bebona uJesu ekhala, bathi bukanje ukuthi uJesu bemthanda kanjani uLazaro. Kodwa abanye babezibuza, "Pho akamsindisanga ngani umngani wakhe? Wayezokwenze njani uJesu?" UJesu wahamba waya ethunini likaLazaro, elalivalwe ngetshe elikhulu. Wathi, "Susani itshe." UMatha wathi, "Kodwa sekudlule izinsuku ezine, umzimba wakho usuyanuka." Noma kunjalo, balisusa itshe. UJesu wabesethandaza, "Baba, ngiyabonga ngokuthi ungilalelile. Ngiyazi ukuthi uhlala ungilalela, kodwa ngikhuluma ngokuzwakalayo ukuze laba bantu bazi ukuthi nguwe ongithumile." Ngemva kwalokho, wamemeza wathi, "Lazaro, phuma!" Kwabese kwenzeka isimanga sento. ULazaro waphuma ethuneni, esongwe ngezindwangu zelineni. UJesu wathi, "Mqaqeni, nimyeke ahambe." Abantu abaningi ababona lokhu baba nokholo kuJesu. Kodwa abanye bagijima bayotshela abaFarisi. Kusukela lapho, abaFarisi babefuna ukubulala uJesu noLazaro. Omunye wabaphostoli abangu-12, uJuda Iskariote, wahamba waya kubaFarisi wathi, "Nizongikhokhela malini uma nginisiza nibambe uJesu?" Bavumelana ngokumkhokhela izinhlamvu ezingu-30 zesiliva. Ngemva kwalokho, uJuda wayehlala efuna ithuba lokunikela ngoJesu kubaFarisi. UNkulunkulu weqiniso unguNkulunkulu osisindisayo. UJehova, iNkosi engumbusi, wenza indlela yokusinda ekufeni. Ihubo 68, verse 20. Imibuzo. Chaza indlela uLazaro avuswa ngayo. Yini abaFarisi ababefuna ukuyenza ngemva kokuzwa ngendaba kaLazaro? Matthew 26, amaverse 14 kuya ku-16. Johani 11, amaverse 1 kuya ku-53, nesahluko 12, verse 10.